kweli we ni Mungu.
Yemi alade.
Aye. Papa asante, kweli we ni Mungu. Kama una hasule lazima utulie, ujivunie, ubangaize. Bara ya kazi lazima utakite, uburudige, jiachilie.
Oh, this is